Mr. Fresh.
Becca, Becca, Belevo.
Caleb.
W.
Utwa.
Kinalitunga wabulos. Bina.
Ay. Stormy la umaswe,
Stormy la umaswe,
sabona la hande,
sabona la hande,
sizani ya wona la wunde, chwana kona kukuloba lisa fandi. Nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala, nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala, nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala, nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa,
utwa,
swa, swala,
akatali mamu kokoto.
Wuna tali mamu kokoto. She has sweet 18 akimu lokoto. Kimbwanyi ya si loko so. So fast forward nisi vizize fata fule. Nisi lekile kachwala kalikamo. The next thing nisi kalile kubina. So nalubaka kwa mala. Ay.
Stormy le umaswe,
Stormy le umaswe,
sabona la hande,
sabona la hande,
sizani ya wona la wunde, chwana kona kukuloba lisa fandi. Nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala, nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa. Ninanuzi hapi kule kabu chwala usili. Mixa ni shisha itile, balika ni baka bahao batile. Wastate solo na itentue bati. Kachenu kaikola, nibata kukula inge kina futubola. Kaufela vaniziba. Kina litunga wawulo zimwalipina. Utwa.
Stormy le umaswe,
Stormy le umaswe,
sabona la hande,
sabona la hande,
sizani ya wona la wunde, chwana kona kukuloba lisa fandi. Nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala, nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa,
swa.
Nivata ni kuswale mwalizo.
I
need company luhine hamo. Siwuke utelele kuloba la unosi. Plus I'm just a bachelor uwa takususa stressy. I'll be your teacher, you be my lena. You be my queen, kina mulena. Kachenu kikachenu suwa kuna kuloba la fest. Alufelize uchwala, utwa.
Stormy le umaswe,
Stormy le umaswe,
sabona la hande,
sabona la hande,
sizani ya wona la wunde, chwana kona kukuloba.
Nibata
koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala, nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala, nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala, nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala.
Stormy le umaswe,
Stormy le umaswe,
sabona la hande,
sabona la hande,
sizani ya wona la wunde, chwana kona kukuloba lisa fandi. Nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala, nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa,
downloaded,
swala, nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala, nibata koko swa,
nibata koko swala,
nibata koko swa, swa, swala.
Home Sweet Home Records, Fresh, man.